When I swallow down, when I'm your mebwa, when I was a what yalivawa, alinze jamwene fufu. Awo, we antelo mukisa, we wakera, angalwangera, mukamata yateka mukiseri, yaguteka wowe bamvumira. Mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byakyuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga nviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndaba alina kyagamba awo Tiwanyanjawo Masekati gembuyaga Oh yewewo Weyantero mukisa Wakati wabanji bene ninyaza Masekati gebigambo Oh yewewo Weyantero mukisa Kati njagalo Ntyo mukisa guva jali teri muntu alina kigambo kisobola kumenya mukisa guli bwelukera nasima nti lulwera ebintu bikyuka ekintu kituka nga ingiddewo Katonda omutegera ensi n'ensi zikyuse emitwe ku lulwo omuntu